Fitile to the dompona gasi, tswarega hedi sa potsa ga lina.